nombulako olwo mutima gwange ne gusula bubi kukubagana ne gunkongoza ngalo sikulabye ne gukunguza nti aliwo omulungi simulabaye buli kizibu kyange yakimalirayi obudde bw'ekiro bwomera mukalinze olwoguba guneuba bwe sikulaba esanyu sirifuna ebirowoozo nga binefuga mukwano kyoba omanya nti gwe mukumi w'obulamu bwange oliwo mukumi w'obulamu bwange omutima gwange bwe gumbuusisa bwe kulaba nagonga kukulaba esanyu libaawo nga tuli babiri oliwo mukumi w'obulamu bwange omutima gwange bwe gumbuusisa bwe kulaba nagonga kukulaba esanyu libaawo nga tuli babiri nzenawe nebuusa nesonga nesonta sopana kusinza mukama mwebaze kumo wedandaga nga sikulaba mama mulamu mutono tuzale ne kubaana bambi kuno sikusaaga njagala omanye kwasingira zine nsimbi remember I told you girl I will never get another come let me fly high living a single life is a misery omukumi w'obulamu wange omutima gwange
tukutukiza byenasuubiza
nga tuli mutala sino mukizikiza
wadale you deserve good caring and loving empathy again no man is everything like this what you creating no cheating no fussing and fighting baby
you better know I gotta know you better know oh oh it's a love and devotion you better know I gotta know you better know oh oh if you witty witty day
www.djericom.com